6 feet, killing the villains, killing them, killing them.
Mina ngenza show kuthi laphakazi sasala. I took a loss kodwa manje izinto zahlangana. Do it like no other, I do it like no other. I likhela mahala njalo mina ngihlale ngifake ihlale ifresh bayaze hlangane nezinto ezibolile. Mrapha yekela ukusikhohlisa, yima kancane ukusikhohlisa. Mina ngithenga izinto zami cashwe nokhoma ngemali oyithole kumashonisi. Whoever kutshela ukuthi you the best, that's another DJ Khaled fan telling you that you the shit, same time blowing you out like a toilet fan. Mina nyabangena if I have to, even when there is no door. Futhi nyabatshela baba mina if I have to, when everybody sees no wrong.
Mina ngihereza overtime, ihlale ngitheshla overtime. Uyangiyeka, 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 uyangiyeka. Mina ngepeka overtime, ngisazo spenda overtime. Angina pressure, angina pressure, angina pressure, angina pressure.
Mina ngenza show kuthi laphakazi sasala. I took a loss kodwa manje izinto zahlangana. Do it like no other, I do it like no other. Likhela mahala njalo mina ngihlale ngifake
overtime, overtime, overtime.
Sonke isikhathi se-Washington nosithola sipusha lesipan. Noma basithathela phansi, lessons come from above. Sikoleka imali everyday kithi ifana ne-Benny Benny Guy Fox. Nginespaya sigcwele amazebra, ma ufuna i-beefy noma some lines you can bite on. Le ntwana ikhulele emjipa, so wethu to be exact. Mina ngiphethe umcabango we-winner, hater yeka kudala ngisho relax. I told you once and I'ma tell you again. Ngenza ama hits and I'm making them dance. You wish I fought but forever I stand and forever I ball. Jenge PSL, who got the best flows? Me? I flex it on all of them bitches. Who got the best clothes? Me? I'm fresher than all of these bitches.
Rapper undercover tryna be like me.
Mina ngenza show kuthi laphakazi sasala. I took a loss kodwa manje izinto ziyahlangana. Do it like no other, I do it like no other. Likhela mahala njalo mina ngihlale ngifake
overtime, overtime, overtime.